good one. You don't deserve it. You don't deserve it. Bombazane.
Come again, come again, come again, come again, come again.
You tryna hurt me. You tryna hurt me. Bombazane.
Come again, come again, come again, come again, come again, me.
Shugana nami wentombi ufake lamahloni kudala ungenze ludoti. Ubuta ngiboni ama BBM ama SMS ama phone call ama MMS. Angeke ufihlele next uthi wayinjalo masebi sexy sengihlale ngoki jazzy yangifuna ekuliswa uwe yolwabisha hambonyisa abanye. Ubuyiphe neplasi ngakuthatha ngakufusa sife ubungena nix usuzokhohlisa name.
Uzosibona, uzosibona. Angisafuni ekujola and I don't need your love. Ngibheme ngakholwa. I don't care, I'd rather be single.
Uyakhumbula mina nawe wasihlangana eklabhini waze wamuhle, wamuhle wentombazane nyokoka malini. Maunje, maunje ukhulumi singisi esinje wangitshela ukuthi awujoli uloli. And you just move to Joburg, you're dead for to a penthouse. Uhlala kule last floor van, spending money, no cash out. That was too good to be true, but time I started losing you. Your dad turned out to be your stepdad, your stepdad turned out to be your sugar daddy. Marufuna mina ngwenzi meli. Oh yes, this love is fading.
Uzosibona, uzosibona. Angisafuni ekujola and I don't need your love. Ngibheme ngakholwa. I don't care, I'd rather be single.
Ungizwani, emntwana ungizwani. La manyale ngiwezwa ngawo awungitshela bizwani. Hawu yona le moto bungikhalela uyifuna. Ngizwe ngandlebe nyigibe zishwabhe zimbunga.
I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. You're a loser, you're a cheater, you're a cheater, you're a cheater and a user.
Letokiye bami bemoto lapho ngehlulekile ukufakela ini. Ake nimbizele no Q Mashele babo ngoba bona bazomfakela ini. Lo mntwana ungijwayela amasimba yeah.
Uzosibona, uzosibona. Angisafuni ekujola and I don't need your love. Ngibheme ngakholwa. I don't care, I'd rather be single.